Jazzer,
Choco B Hits,
Latino Mafia, picture me lolling, homie.
B Hits,
you already know. Yeah.
Siku imeanza, I feel it audible. Kipenzi natembea kwenye corridor, napiga double shot. Oh God, I feel incredible. Imewezekana quicker possible, kwenye impossible. Mwende mdogo mdogo, you know truth slay. Glass by the glass, so me good day. Nothing from your old school. In the newest, neza anza Tuesday. We don't wait for the Fridays. Tungi na zama na shot flani ba ama. My fashionista kibao, katuko kwenye nirvana. Na clues na baby mama, bad girl kama ni ana. Mipango bada mipango, wakona tuna minyana. Yo tuna minyana, vitu vako tosha kwenye menu. Ini kila siku, so siogope chagua venue. So, kaki VIP ili wasiku guse. Na wanangu wakona mechilo, we sip juice.
I get high. Nikiboreka yumbani, I get high. Maisha yenye ni mafupe, get high. I get high. I get high.
Say what?
Nikiboreka yumbani, I get high.
Say what?
Maisha yenye ni mafupe, get high.
Kwenye kila meza, all over. Mningi niyo waziada, hangover. Wakitaka kwenda om, iyo ni time off. Mtungi baka tunazima, switch the light off. Likizini na kwa mdogo, kapili ton. Laisi kama niko palis, bila ya iliton. So nalipa bilu, siku bila cream tone. Usoini bolto kwenye bia, bia marathon. Minazi ya beach, Rio de Janeiro. Hii ni movie selling him toy robot de Niro. Wanangu wakita, I know you see me. Mikono juu, kula mitungi, if you feel me. Wengine menogewa mpaka wanakesha ba. Na tuko na mapapa na swali za kitamba. Wengine kime kime wanaseba bila bai. Wait a little mdungi, you know wanna get high.
Come on. I get high.
Say what?
Nikiboreka yumbani, I get high.
Say what?
Maisha yenye ni mafupe, get high. I get high.
Say what?
Nikiboreka yumbani, I get high.
Say what?
Maisha yenye ni mafupe, get high.
Hey,
I get high.
Leo siku njoo baby, tulibaka kwenye sire. Uwe na mi baby. Tuka look at baby. Nataka tuwe high. Waka punguza mapepe. Mide ikifika bada ya tusepe. Tusepe baby. Nataka tusepe baby. Leo siku iwe night to remember. Piga lafiki zako kama ukipenda. Tufanye faster na masaa yanakwenda. I wanna get high.
I get high. Nikiboreka yumbani, I get high. Maisha yenye ni mafupe, get high. I get high. I get high.
West side.
Nikiboreka yumbani, I get high.
You know.
Maisha yenye ni mafupe, get high.
Hey,
I get high.
Hey,
I get high.
Come on, they call me. They call me God to the city. And Pacho Retina. West Coast.
These all see you on me.
I know what we do. It's my gang all day. All day, it's my gang all day. You know, we get high.
Leo
siku njoo baby, tulibaka kwenye siri. Uwe na mi baby. Tuka look at baby. Nataka tuwe high.
Choco B Hits.
Tuwe high.
You see?
Now I told you. I said to Cody, I told you what it is. I ain't gotta say much, I'm out.